izinto zibe right. Take it from me, Tommy. Mina yamtholanga phakathi ilove yangikhokeli ngenzela ibutter nut every night. Ngisakungithi ngisakungithi isikhathi asithethi isikhathi mina bengifuna ukuphila tofona isuku esiphathayo. Sometimes ilove ivele ikulala ishiye ubongo iqhazamise kwenza impongo ukuqhotha nesibongo igobolongo yo bonke abashongo bebahleka la bebakhuluma inyongo. Ngakhona nothemba diza ene mina bengigigiza kwangihleka everyday ngoba impilo bengigigiza ngiwisha everyday nkosi ngicela kwakuphishisa ngolaka wangibiza wangisiza wangisiza umagriza. Sometimes it's into the time of Nahambi every day. Sometimes it's just decide to cut out the other way. Yeah, good good one way. That's why we have to pray. You put the city to tomorrow, go in the sun ray. Kinsella nota, shona kona for no kumelela. Baba yiko easy in real life. Ya mambela, mina nyak chalum kudu kudu tanda masi zenzela begena. Tati kama lake besul begala. Ziningi inhliziyo zibuhlungu ngoba yeke inyuko impilo mavukuvuku themba kuyo unkulunkulu emini obusuku noma oma kungaba nenkungu themba kakhulu bese unyusa izandla zaphezulu ungapheli umoya ukhona loya ujesu moya ya ya akaza doya makoya ya ya the real mangoba themba lami mina liphuma kuye ujehova.
Sean.